More music at nairaflavor.com. Oh yeah, rock beat
the responsibility. Naso, original microphone killer, humble boy, pour the dance, you don't know.
Naso. Comedy and nature, let's go.
Aponya neku, onya sirenu watoruto. Uwachungu kesi arajama, kama dupu tarachi mebi. Imebi uwai kwa nyugwa.
Imebi uwai kwa nyugwa.
Uwana toka sugar.
Imebi uwai kwa nyugwa.
Onye kaka sinya mwako kweta.
Imebi uwai kwa nyugwa.
Thank God no wabu wachuku.
Onye mebi uwao kwa nyugwa.
Uwachitere mano. Uwachike selo natono. Onye kaka popu takepuo. Ogalina rihaba kubukuya. Ifu wana to. Adikopu madamu sinamu. Makufodu wana kaka. Iwe nono mechupu tafoki. Adiko simeri vaisi yo. Kebi duwa nisi. Ifu soru madu fambebe. Emenu manu wachiku tuko. Matenda nyenu muwambu. Kamtinye nisinu wana tuto.
Iwa omebi uwa.
Oyingu ne nyanome. Oyingu ne nyopara nantumu. Imebi uwai kwa nyugwa.
Imebi uwai kwa nyugwa.
Uwana toka sugar.
Imebi uwai kwa nyugwa.
Onye kaka sinya mwako kweta.
Imebi uwai kwa nyugwa.
Thank God no comedy wachiku.
Onye mebi uwao kwa nyugwa.
Manu wane nyem joy. Imebi uwai kwa mwubia boy. Keda boys in afya bundu bisi. Si chuku mebi uwa konyo abona bido nisi. Ndu bisi fane megi nisi. Ine uwe liko nyapia wachacha nisi. Chuku mebi uwai bido nisi. Jelo ebido kwa metafufu nisi. Kanachie kwa back to owite. Kangwe to mwe munale kata hude. Chukwe kwe kwa nifojo. Imifika po kwa nibia buwozo. Ufodo gabio wa asengite kuke. Inu watu na madu na bia itono. For the view was fake, Jaja, I can name a kid, you can not cook it on one.
He may be why he quan you go.
He may be why he quan you go.
Who wanna talk a sugar?
He may be why he quan you go.
Onye kaka sinya mwako kweta.
He may be why he quan you go.
Thank God no wabu wachuku.
Onye may be why he quan you go.
Later to the umu meyaki. Ndori ndone luberisi. Unopamu watu on the boys. Nambere. One Maburo
team.
Na Nigeria rap everywhere. Madonna just woke up. Umanye yesi pantiaga. Ufoda de yesi kwa macha. Kamchua opu kwa nofatu basi ho. Meburu madu tuwa
nari.
Ifa soro madu fambebe. Emenu manu wachi kudu
wa.
Matenda nyenu muwambu. Kamchinye nisinu wana tuto.
Iwa omebi uwa.
Oyingu ne nyanome. Oyingu ne nyopara nantumu. Imebi uwai kwa nyugwa.
Imebi uwai kwa nyugwa.
Uwana toka sugar.
Imebi uwai kwa nyugwa.
Onye kaka sinya mwako kweta.
Imebi uwai kwa nyugwa.
Thank God no wabu wachuku.
Onye mebi uwao kwa nyugwa.
More music at nairaflavor.com.